kolëre gi laaj na ay sart.
Yalla wax na bani Israël kaddu yi yépp ne leen. Man aji sax ji ma di seen Yalla ji leen génne réew Misra, këruk njaam ga. Bu leen am jeneen Yalla judul man. Bu leen sàkkal seen bopp jëmmu tuur. Du jenn jëmm ju nekk asamaan ak suuf. Mba ju nekk ci biir ndox yi suuf tiim. Bu leen ci sujjotal lenn te bu leen ci jaamu lenn. Ndax man seen Yalla aji sax ji Yalla ju fiir la. May topp doom tooñu waajuram. May topp ñi ma bañ ba ca seeni sët ak seeni sëtaat. Waaye may baaxe ñi ma sopp di sàmm samay ndigal ba ci junni maas yu askanoo ci ñoom. Bu leen tudd seen turu Yalla aji sax ji ci caaxaan. Ndax man aji sax ji duma ñàkk topp kuy tudd sama tur ci caaxaan. Dee leen fàttaliku bisub noflaay te sellal ko. Juróom benni fan ngeen am yu ngeen mën a liggéey def ci seen soxla yépp. Waaye bisub juróom ñaareel ba bisub noflaay la ñeeyal seen Yalla aji sax ji. Bu leen ci liggéey dara du yéen du seen doom ju góor ak ju jigéen du seen jaam bu góor ak bu jigéen du seen jur te du doxandeem bu nekk ci seen biir. Ndax man aji sax ji juróom benni fan la sàkk asamaan ak suuf ak géej ak mbooleem li ci biir. Bisub juróom ñaareel ba ma dallu. Moo tax man aji sax ji ma barkeel bisub noflaay sellal ko. Terel leen seen ndey ak seen baay ndax ngeen gudd fan ci suuf sa leen seen Yalla aji sax ji jox. Bu leen boome, bu leen jaaloo, bu leen sàcc, bu leen seedeel seen moroom ludul dëgg, bu leen xemmem seen lennu moroom. Du këram, du jabaram, du jaamam bu góor, du jaamam bu jigéen, du nagam, du mbaamam.